this a one baby's under. Case some cup and there be.
This a one, yeah, yeah, me no case some. Yeah, yeah, me no, you see me no. I won't rock to go, rock to car.
Them fear.
Na fumeta ne chakawi, ngachini na bamba chichisiye. Na nchi gama kutwala waka, ila nechigwira mkaziko kange. Na kumakani ya soka nezikia, ne kume yukubiri na yonezikia. Sikila wea ya pusine kaba, umbe ulite mese.
Kuba singa tayari kwa sanifu nyemu. Ya, nafuna kwenye.